Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi muri kumwe. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3, ndetse nimuje no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero mwese ikaze, n'umwanya wanyu. Turi kumwe na Habinshuti Marco. Marco we?
Yego, ndabumva neza.
Uraho neza, urakomeye?
Muraho, murakomeye, ijwi rya Amerika.
Yego, uratangaza iki se?
Hano i Kigali mu Rwanda tumeze neza, ikirere kimeze neza. Na amahoro rwose mu gihugu cyacu, tumeze neza kandi turabishimiye kuri ijwi rya Amerika.
Hanyuma ko
yego,
wari watwandikiye kuri Facebook ngo ejo twaraguhamagaye, hanyuma ikoranabuhanga itumanaho riranga. Bari baguhamagaye muri cya kiganiro muri isanga?
Yego, mu kiganiro muri isanga barimo bavuga ku kibazo cy'uburyo abadamu cyangwa se abakenyezi bashobora kwitwara mu gihe bamaze kurushinga.
No, wari ufite ikibazo cyangwa wari ufite igitekerezo?
Nari mfite igitekerezo, nanjye nashaka gutanga, nubwo ndi umuhungu cyangwa se ndi umusore ntarahashaka.
Uri ingaragu?
Ndi ingaragu, ariko ibyari byose hari ibyo mbona kuko mba mu muryango, mfite bashiki banjye, mfite mama, mbese ndi umuntu kandi ndi umunyarwanda uba mu muryango uzi ibijyanye n'abadamu cyangwa abakenyezi.
Gitanga rero igitekerezo cyawe.
Igitekerezo cyanjye natanga kuri iyo ngingo. Ndatanga ibitekerezo bibiri.
Yego.
Ndatanga igitekerezo kijyanye n'ingingo y'ejo ndetse n'uyu munsi ijyanye n'itangazamakuru rikorwa n'abajene cyangwa urubyiruko. Ndahera ku kejo cy'abakenyezi. Ni ukuvuga ngo ni uko ngendimo kuvuga abakenyezi kuko ari ryo jambo rikunda gukoreshwa cyane, kuko mu Rwanda duhuza n'abarundi. Ubundi abadamu ni ukuvuga ngo nyuma yo gushaka, ubundi umuntu arabanza akaba umukobwa, akagira umukunzi, agashaka kuba ku rugo. Iyo umaze gushaka, ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kwita ku mutware cyangwa umugabo wawe, kuko uba waramusanze, waramushatse, yaragukunze. Akaguhitamo mu bandi bakobwa mwanganaga cyangwa mwabanaga, agahitamo wowe kugira ngo umubere umugore cyangwa umubere umugeni. Ugomba kumuhitamo, ukamwubaha, ukamukunda, ukamwereka yuko ndetse ukamurutisha abandi bose mbere yo kugira ibindi byose utekereza, akabanza gutekereza ku mugabo wawe, bityo ukanabona uko utekereza ku rugo rwawe.
Ariko nawe mugabo ugomba kwita ku mutegarugori wawe, ugutegera urugori rw'urugo.
Umugabo agomba kwita ku mugore we, amuhahira, amuha ibyangombwa bindi, ndetse nawe akamukunda nk'uko nawe aba amukunda. Umugore nyuma yo kugera mu rugo ntabwo agomba kwicara ngo afate amaboko yirirwe ari wa mukobwa wo kwica amaga nk'uko amatata yabivugaga. ugomba kuba umukobwa agakora agashaka akazi niba yarasanzwe adafite nk'urugero akaba ari umwarimu agakomeza akaba umwarimu agakomeza akigisha cyangwa se niba ari umuganga agakomeza kuguma ku kazi kugira ngo wa mushahara ahembwa uzageza uze mu rugo kuko buryo urugo ni urwa babiri n'urw'umugore n'umugabo ingingo y'uyu munsi rero y'itangazamakuru rikorwa n'abajene ndatangaho igitekerezo ni ukuvuga ngo abajene baba bazi ibigezweho cyangwa se ibyo mu Rwanda dukunda kwita ngo viziyo kandi abajene baba bazi ibyo abajene bagenzi babo bakunda none abajene bakunze no kujya kure bakajya gucukumbura muri bya bindi bya kera cyangwa se byo muri kahise bakabizana ugasanga nk'umujene w'umunyamakuru urugero ndatanga nk'urugero ugasanga umujene nk'umunyamakuru w'umunyarwanda ashobora kujya gushakisha amakuru y'ibijyanye na perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazana amashuri yize akareba ubuzima yabayeho abajene baracukumbura cyane ibyo ngibyo bigatuma urubyiruko rukomeza kubakunda ikindi ni uko abajene iyo bakora itangazamakuru bararishyushya ugasanga bafite ibiganiro bishyushye niba ari ibiganiro by'ingendo ugasanga bo aho ba bandi batagera ku kibuga bo bigererayo ugasanga imvura yagwa izuba ryava ari ku kazi mbese arashyushya ikinyamakuru kimeze neza
ariko se
urubyiruko rw'abanyamakuru b'abajene bakunze gutera imbere cyane
Mariko we
yego
hari akantu numva tutemeranwa ijana ku ijana iyo uvuga ko abajene bacukumbura abanyamakuru b'abajene bacukumbura na kahise ni ukuvuga mu mateka aho ntabwo tuhemeranwaho neza ijana ku ijana urugero nko mu Rwanda abanyamakuru bamwe ntabwo ari bose abanyamakuru batoya kuri jyewe hari utuntu tubabwira ku Rwanda rw'ejo bundi mbere ya 94 hari abakeka ku Rwanda rwatangiye muri 94 noneho tukaba kandi ari abanyamakuru twababwira utuntu twabayeho mbere bati ibyo se birashoboka ni ukuvuga ngo yego ndemera ko hari abanyamakuru ntabwo aribo bonyine bacukumbura ariko rero burya hari n'abandi batabyitaho
byitaho nta kundi ni ukuvuga nk'ubu ngubu muri Afurika cyangwa se ku isi hose hari indwara ijyanye nayita indwara kuko ni ikigezweho indwara ijyanye na tekinoloji aho umuntu yicara agafata interineti akaba ariyo imutwara aho kugira ngo yigire kuri tele cyangwa se yigire ahandi za nkuru zabereye icyo nanone ni kimwe mu bibazo abanyamakuru b'abajene bafite aho badakunda kujya cyane mbese bigendera ibivuganaye n'abaturage ariko nanone itangazamakuru igomba kwaguka ni ukuvuga ngo ntabwo tuzahora dukoresha abanyamakuru bakuze urubyiruko nyine rugomba gutera imbere bikanagaragara yuko rwabonyemo akazi kuko iyo itangazamakuru mbere na mbere itangazamakuru aho nanjye nemeranywa nawe ni uko abanyamakuru bakuze cyane cyane bakunda kuvuga inkuru zinonoseye arayitondera akayikora neza niba ari na interview cyangwa ari ikiganiro mwagiranye yaguhaye ya makosa ya magambo wagiye uvugamo ashobora kuba yakumvikana nabi akagerageza ukuntu agomba kuyasasira icyo ngicyo nicyo abanyamakuru bakuru bafite ariko nanone urubyiruko mu itangazamakuru ruraryoshye cyane muri rusange
erega burya ibyo twavuga byose ibyo twakora byose aho ndemeranwa nawe ko abajene yego ni ngombwa bagomba kugira ibyo ngibyo ariko bakigira no ku bandi no kuba bakuriye mu mwuga no mu buzima busanzwe ni urubyiruko niko rugomba gukora naho ubundi iyo rutabikoze usanga rwatanye rwakoze ibintu bidafite umutwe n'ikibuno mbese ni hahandi ndibwira yuko umugani w'abidishyi uwuzi urawuzi umugani w'abidishyi umusore abaye umwami aravuze ngo abantu bakuze bose ni babica barabishe ariko umwe mu basirikare be bakomeye abajenero we ahisha se aramuhisha uwo mwami ikintu cyose avuze bose bakavuga ati yego mwidishye yego mwidishye yego mwidishye noneho baza kujya guhiga bica inyamaswa nziza bayikuraho uruhu urwiza cyane umwami ati nimurunyambike bararumwambika rukiri rubisi noneho uko rugenda rwuma uko iminsi igenda ihita rukagenda rwuma rukagenda rumukoba rumukobanya noneho akavuga ati ariko ndapfuye bidishye abandi baturapfuye mwidishye
kuko icyo yavugaga cyose barakurikiraga
bakavuga gusa yego mwidishye ariko ndapfuye bidishye yego urapfuye mwidishye noneho agiye guhonoka agiye kubura gushira makuka wa umwe muri wa wundi wari waheshe umusaza aravuga ati ariko mwami ati ngiye kugerageza turebe ukuntu twagukiza hanyuma nukirusha kunyice undi ati icyo wakora cyose rwose icyangombwa nuko mbaho yego aragenda azana wa musaza bakubitwa n'inkuba yego kubona umuntu w'umusaza kandi bari bazi ko abasaza bashize umusaza ati nimufata amazi mwuzuze umuvure bafata amazi buzuze umuvure arababwira ati nimufata umwami mumuzikemo mu mazi mu muvure bamuzikamo uruhu ruratangira ruradohoka ruroroha noneho ati nimurukebe rumaze koroha neza ati nimurukebe muruce mumukuremo bamukuramo arahumeka urumva avibuzima gibuntu
kandi yarabanze inama
wa musaza aramugororera agororera n'uwo mu generali we nuko ahita atanga itegeko ati abasaza se ko twamaze yego ntabwo twabagarura ariko noneho niba hari n'undi wamuhishe nibave ubuzima bajye ibuntu bagaragare twebwe ntacyo twishoboreye icyo nashaka kuvuga ni iki uwo ni umugani w'abanyarwanda
yego
ni ukuvuga nta udakenera abajene nta udakenera abakuze urabyumva
ndakumva
igihugu kitagira abakuze ntawe kiba kijya maze rero ariko wereka twe kwigomba mu magambo hanyuma duhe
nange igitekerezo cyanjye cya nyuma nuko abanyamakuru b'abajene nuko nabo bagomba kubaho ndetse bakanakomeza bagatera imbere kuko uko radiyo zigenda zitera imbere zikoresha abanyamakuru b'abajene niko zirushaho gukundwa nko mu Rwanda dukunda ijwi rya Amerika cyane bitewe n'uko hari abanyamakuru b'abajene bavuye inaha mu Rwanda bakaza kurikoraho nk'urugero muherutse guha akazi umuhungu rwose wadukoraga ikiganiro cyiza kuri televiziyo witwa Ernesto ugeze iwe uriya yari umujene nuko ngo yari afite ikiganiro yakoraga kuri televiziyo saa kumi n'imwe kuri televiziyo y'igihugu buri muntu wese yagombaga kuba amaze gushyiraho kugira ngo arebe Ernesto rero ikibazo kiri mu rubyiruko ni uko urubyiruko rukunda gukurikira icyo mu Rwanda dukunda kwita ngo ikigare niba bamwe bagiye hano bakajya ku rwego rw'imyambarire abandi bakajya ku rwego rw'imyumvire aho ngaho abanyamakuru bagira gutya bakavuga ati nk'abantu mwe ibintu muri gukora nubwo muri muri viziyo twe turabona viziyo murimo kujyamo atari
Mariko we
izo ni inama z'abakuru abanyamakuru rwose murakora cyane kandi umurimo mukora ni mwiza cyane
ndagushimiye pe
icyitegererezo ku bantu benshi
ndagushimiye cyane rwose urakarama hanyuma rero reka duhe n'ijambo na Eric
yego
urakoze cyane
murakoze kandi mugira akazi keza Washington DC usuhurize abanyamakuru baho barimo rwa Focus ifasha umunyamuziki w'umunyarwanda
yego
ese umuntu witwa Frederic Nkundikije aracyakorera ijwi ry'Amerika
aracyarikorera ariko ubu ngubu ari muri kakonje
ari muri konje ndamwibuka yajyaga akora kuri tekinike cyane
yego
ijwi rya Amerika urumva ko ndikurikirana kuva mbese ahantu hose njyewe ni nk'aho ndi umuntu nanjye uwo muri ijwi rya Amerika
nuko rwose ndagushimiye byimazeyo komera
murakoze cyane kandi
inshuti
Washington muri sangahe twebwe mu Rwanda ko turi ku manywa ku gicamunsi izuba rimeze nabi rirakambye
ubu ni saa tatu na cumi n'itanu
saa tatu za ku manywa za nijoro
mu gatondo rwose
mugatondo bumwe bw'abamwe nubwo ngo bamwe guko ni muri weekend yarabatarabyuka
eh ba no niko bimeze mariko we komera
mwiza twe mukanye turabategeze nijoro
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mariko rwose twaganiye muratubabarira mbashimire ko mwihanganye wa mbere nshimire ko yihanganye ni Eric we Eric
Thomas
amakuru
nimeza Thomas namwe ku kigi Amerika mumeze neza
tumeze neza rwose uratangaza iki
cyamirecho nashaka uje kundamukiriza arimo umenye cy'amakuru murangunda w'igi Amerika yitwa Eric bagira ubusa murabundi yinavuga izina ryiwe ibiryo yarinjyera rwose
ndizera yuko ubungunda bari kukumva ariko ndaza kugutumikira
yego uje kundamukiriza
yego
nashaka gutangaza
aha
Jewe ndumutamburimere umuntu avuze ingoma hari itegeko baheruka gufata ryo kugira ryo kubuza ingoma kubuza muri mariage urazi ko arakaranga ku Burundi kuva kera na rindi iyo ngingo narayishimye naho ndi mutamburimere utumenga ibintu by'amamarishe guseruka kenshi bitari byabanuka mugabo narayikiye iki kintu nashaka gusaba leta ni uko yozirategura kenshi ibintu by'amahiganwa amakompetisiyo ijyani bitabasha kugira guseruka kenshi ko hacaseruka imigi myinshi iri yegamiye nka zone cyangwa komini ijyanigi yigenga kenshi nizo ziraseruka kuko bibari ibintu byerekeye igihugu nashaka nsabe leta ibyo ki itunganya ibintu by'amakompetisiyo
yo kuvuza ingoma
imigwi yose y'ingoma mu Burundi ibyo biraseruka byoba byiza
none se nimba uvuga ngo ushima icyemezo bafashe ngo ingoma zigomba kuvugirwa umwami gusa nk'uko byahozeho ubwo noneho kuki mwakora amarushanwa
ama competition kugira tubone umuntu ushoboye urumva biradutera intege iyo habaye ama competition menshi
kuko
kuva kera narindi ingoma zari zinyuranye kandi ingoma zanyu zubashwe
kandi
ingoma bafashe yuko abakobwa badasubira kuvuga ingoma nayo ni niyo kuko ni ikintu cy'akaranga kandi gishobora gutakaza imico yacu cyama kompetisiyo cyari gikenewe kuko ingoma zimaze kugira kwemerwa mu rwego mpuzamakungu urumva ko amakompetisiyo agize
nibyo
kuko hanze ziraseruka
nibyo ingoma z'u Burundi zagiye mu murage w'isi yose muri UNESCO
ego
nuko akanyuma rero ngaho uvuga akanyuma uhinda amagambo
ego akanyuma ubushize wari wanyemereye ko uzadaca mu kiganiro cy'umuziki
ndakwemereye yuko ariko nsaba imbabazi nisegura ko ntaguhamagaye koko noneho Innocent nimero yawe warayishingura neza ndakeka mu cyumweru gitaha hari umusore tumaze kuvugana na Marco Habinshuti umusore mushyashya hano kuri radio ijwi rya Amerika witwa Ugeziwe Ernest ndakeka ruza gukora ikiganiro cy'umuziki mu cyumweru gitaha reka ndamuha nimero yawe dufatanyije na Innocent ubu ngubu turi kumwe hanyuma azaguhamagara nzamwibutsa kandi aguhamagara urumva
urakoze tumasha kazi keza ama uramutse na Eric bagira ubusa
ndabikora rwose urakoze cyane ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga kuwa gatandatu rero musangira amakuru ibyiyumviro ibitekerezo mu bwisanzure mwese muba muri abatumirwa muba muri abatumire turi kumwe na Kwizera Imana we
karame
amakuru
neza ni neza
uratangaza iki rero
nagomba kubaza ubona uherutse bagiye barasaba kenshi kenshi ko iki kiganiro cyamuri cyangwa cyokongereza umwanya nikumva yuko kumva usanga harigihe mutumira nk'umutumire mutumirwa nako noneho basanga abanywanyi baba bagikeneye kaza byinshi ariko rero kandi basanga kiga bahera atantuza ata ndetse hari hakiri benshi bifuza gushikiriza ibyiyumviro bari mwavuze ko mugiye kubishikiriza kumbure ababakuriye ku iradiyo sinzi ko kumbure inyinshi baba barabahaye ko kuba hari icyizere ko akanya kadaho kidakongerwa kumbure
rero reka nkurahire pe ubutumwa bwanyu turabutanga Innocenti nanjye turabutanga buri gihe twaba turi mu nama z'abakozi tukabivugira mu ruhame rw'abakozi bose dukorana byaba ari ukubishyikiriza abakuriye iyi radiyo turabikora ndakurahiye pe turabikora rwose ariko rero nyine nk'uko ubyumva nawe ntabwo ari twebwe dufata ibyemezo nibo noneho rero baracyabyiga niko bahora batubwira ngo nimuramuka mubitubajije Innocenti nanjye tubasubize gutyo baracyabyiga igihe igisubizo kizabonekera bazakibaha urabyumva ariko turongera n'ubu ngubu tubibabwire kubera ko ubidutumye turabikora rwose urakoze rero cyangwa hari akandi ufite
mugamukode bo ikindi ni uko kumbure kuko ngira ku rutonde rwo bazatasha ubutaha
yego nta kindi
kabisa byari ibyo
ndagushimiye
nuko murakoze kamana murakoze
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga nk'uko ro bisanzwe kuwa gatandatu mwanya no wanyu na WhatsApp yacu ni 1 202 441 931 hanyuma Facebook VOA Radio yacu Nathan oh ni Innocenti ntabwo ari Nathan Innocenti we uratangaza iki
ekwada ndatangaza ko no munsi twari dufite umunsi mukuru wahariwe abagwanyi
uyu munsi kuwa gatandatu
uyu munsi twari dufite twari ku munsi mukuru wahariwe abagwanyi tukaba twamye twibuka abacu baguye mu ntambara ego tukaba twawimbaje neza n'ubu akanyamuneza ari kose nta muntu yidoga tukaba tuke dukere icyatsi nabo bose biyamiriza ngo imbonerakure ngo zikora amabi ngo zicoteza abanyagihugu kandi dufatanye mu nda y'umutekano uri wose hano mu gihugu hama tukiheshutura nabo bose bavuga nabi imbonerakure kandi dufatanye neza
nawe se uri imbonerakure nawe uri imbonerakure
kure mugabo tubanye neza n'abanyagihugu nta muntu yitoka abanyagihugu bose barabishima nta muntu n'umwe atagiye kuyibuka uyu munsi mukuru
hanyuma usibye se ko uri imbonera kure uri n'umukukuru cye mu gisirikare cyangwa uracyari umusirikare
oya turi umukukuru cye mu gisirikare nje gutuma ariko twibuka uyu munsi wacu tukaca tukeshezwa nabo bose bavuga nabi u Burundi ngo nta mahoro ahari kandi n'abantu barara baragenda ijoro ata muntu abafata ata muntu abakoma tukaba yuko tubabwira yuko turakeshezwe yuko hano mu gihugu cyacu amahoro kandi dukwiriye dutungane
ahubwo Innocenti
nabo bari hanze y'igihugu bose bakaza tukifatikanya hano mu gihugu cyacu
Innocenti reka nkwibarize kuri umukukuru ke leta iraguhemba
ego leta hariho udufaranga nyine duhembwa mugabo hariho n'amafaranga bari yemeye muri inisensi mugabo bataradushiriraho ntasaba rero ko bari batwemeye ko tudufaranga ko badushira ko bakatudushirirako twe twararindiriye n'ubu turabura ko tudufaranga badushira ko kwe
ego ubu ngubu baguhemba ngahe umurengera sinzi nimba hari umuntu wahembwa umurengera
birashika ukasanga utwo umuntu aronka n'utwo ntiyangana wumva umwe wese ni ku giti cyewe
muri utwo ngutwo leta iguha hari utwo ushobora gushyira ku ruhande ukatubika
turatubika nyine tukiyungunganya hama ari nk'umutare tukadandaza kandi na nyine aradufasha hama hari n'ikindi nagiye mvuga yuko bavuze yuko kata muntu atovuza ingoma babaca bavugiriza ingoma ari nko ku munsi w'ubugeni mugabo abantu ayo mategeko ntibayakurikije mbona nguma ku rubanza bavuze ingoma batarika kandi leta yabibukije ati ntajya umuntu atosubira kuvuza ingoma atari nk'umukuru w'igihugu cyangwa ahantu agiye mugabo abantu ayo mategeko ntibayubahirije
ubwo nimba ari itegeko abarirengaho rizabahana
yego njye mbona ari nko ku mananza batwara ingoma bakavuza bagatamba kandi leta nayo yabivuze ati ntazogire umuntu wabasubira kuvuza ingoma hataje nk'umuntu w'icyubahiro cyangwa nk'umuntu w'umukuru w'igihugu nyine kuko kera kuko ingoma zivugirizwa abantu nyine bubashwe ahantu mu gihugu cyacu
hanyuma ko yego ko uvuga ngo ni itegeko na Eric niko yavuze ni itegeko ryakozwe n'inama nshingamateka rinyura mu nama nkenguzamateka hanyuma perezida wa repubulika aritareho gikumwe
ko mwigeze gushesha ikiganiro yuko kibuza yuko ata muntu atosubira kuvugiriza ingoma y'abantu ku rubanza cyangwa ku bugeni kandi yuko bibujijwe ingoma zizavugirizwa nk'umukuru w'igihugu cyangwa nk'abandi bantu bubahitse
yego nyine ibyo nabyumvise ariko sobanurira abandi nimba ari itegeko ryanyuze muri izo nzira zose kuko itegeko niho rigomba kunyura cyangwa se nimba atari aho ngaho ryanyuze tumenye nimba ari iteka ry'umushikiranganji kanaka cyangwa ry'umukuru w'igihugu n'irihe tegeko muri kuvuga iryo tegeko ryanditswe nande
iryo tegeko ryatowe n'abashingamateka ni nako bamaze kuvuga yuko kibujijwe kuvuza ingoma atari umukuru w'igihugu cyangwa umuntu wubahitse ntibakibaze yuko ryamaze kujyaho yuko ryo kubuza ryo kuvugiriza abandi
nimba ari itegeko itegeko burya riteganya n'ibihano kurirenzeho ubwo ngubwo ni ukureba ukuntu rizajya rishyirwa mu bikorwa muzajye mutubwira mubwire n'abandi inose urakoze kagufi ariko inose
yego hari ikiganiro kica ngo dususuruke cyangwa kivuga ku wa gatandatu wavuze yuko twotanga inimero mukaduhamagara mugabo tube turakura nta n'umuntu n'umwe bahamagara sinzi ko biraca mu buryo
yenda kwemereye yuko tuzabahamagara hanyuma mugatashya ndabikwemereye pe
yego mugabo nimuduhamagara turahamagara ikiganiro dususuruke kikarinda gihera atamuntu muhamagaye sinzi rero ko murabishyira mu ngero
nimba ari n'udukosa twakoze tuzadukosora tujye tubahamagara urakoze cyane ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turi kumwe na Emmanuel we uraho urakomeye
ndabona nkomeye pe
Imana ishimwe uratangaza iki rero
urebye ni ibisanzwe ndaho
yego
ni byinshi byo gutangaza uranyemerera uyu munsi utuntu tugizwe n'ingingo eshatu
ariko rero tugire tugufiya
ndahina rwose ndahina ndagerageza ahubwo reka nyarutse ne gutwara iminota aha ndahera ku bijyanye n'amakoperative ndi i Kigali mu Rwanda hari politike ziza zigaturwa ku baturage bakabwirwa ko ari iz'iterambere nyamara wajya kureba ugasanga ni ibintu biri politike ntabwo ari ibintu bifitiye akamaro abaturage ndahera mu mwuga nkora mu mwuga w'ubuhinzi ariko uyu munsi ubuhinzi bwa none burimo politike idasanzwe harimo abantu bashaka kwikubira ibya rubanda urakora ari cooperative ya cooperative ya mara gukora ibyagezeho bikaza kuba iby'umuntu kugitike bikaza kwirukanwa n'umuntu kugitike
kuki zo mutamujyana mu nkiko
anga hari kibazo toma
eh
buriya ibintu by'abantu benshi urabizi kugira ngo uyu munsi ari ugane urukiko birasaba igarama hano ntago ari byoroshye kugira ngo ugane urukiko birasaba kugira ngo ba bantu bose mwe mwahuje kugira ngo muzahuze n'aba bantu rero kurya abantu benshi biraguye ndaguha urugero amafaranga ibinkuru iriho muri kuri ubu ni ukurya amafaranga y'amakoperative y'abahinzi ndetse n'andi makoperative muri rusange reka nguhe urugero kuri koperative z'abatwara abantu ku mamoto abamotari ni koperative nko mu mujyi wa Kigali igizwe n'abantu bagera ku bihumbi ni amakoperative agiye atandukanye abantu bagera ku bihumbi 18 abo nibo baje mukuri uyu munsi hano nigiye kureba muri federasiyo ari federasiyo ibahagarariye ukareba ndetse ari n'amakoperative babarizwamo nta kintu usanga aho gusaba koperative ziri mu bihombo zirimo amadeni amabanki wajya kureba ukumva ngo perezida wa koperative ejo yafashe amafaranga ya koperative arayanyereza arigendera ejo ukumva undi yafashe amafaranga arayanyereza arigendera kandi umunyamuryango agatiga gukorera muri koperative
iyo yigendeye urashaka kuvuga ko ava mu gihugu
cyane rwose benshi baragenda abatavuye mu gihugu bakaba ari abanyabubasha bakaba badakorwaho izi ni ibintu bizwi kandi ugasanga umunyamuryango arashushubikanwa arakoreshwa nabi arakubita inkoni z'impfiramubiri abazwa ko atakoreye muri koperative abazwa imigabane ya koperative hari ikitwa ngo ntitwigire motari
bakagomba kuvuga buretse ariko niko Emmanuel we wowe uri muri koperative ni we wijyanyemo hanyuma abayikuriye ni mwebwe mubishyiriraho muri koperative bakaza kugukubita ngo ngo ibi bakagukubita
ibi ngibi byumve nabanje kuvuga ko harimo politike ariko ya politike igakoreshwa mu buryo butanyuze umuturage ugira ukubigenera ntabwo kuyijyamo ari ubushake bwawe uyu munsi none Thomas ngira ngo mu Rwanda urahazi banahagenda uzaze uvuge uti ngewe ngiye gukora ikintu kinini sindi bujye muri koperative itegeko rizakugonga rikubwira ko nta kintu uri buze gukora usanga abantu bafite ububasha budasanzwe bagufata bakubaza ngo urikorera muri koperative kandi nyamara wareba inyungu ya koperative ifitiye umunyamuryango ukazibura aho ngaho nge niho natsinze ndahibaza uyu munsi none hari amafaranga dutanga 500 nk'umunyamuryango muri koperative runaka buri koperative yose igomba kuyatanga ni amafaranga 500 kuri buri cyumweru yitwa twigire motari ukubye n'abantu 18 umbare ayo mafaranga ubare n'imyaka noneho umbare ya mafaranga uko angana uyu munsi hano nugiye kureba usanga ari ibintu biri politike wajya kumva umuyobozi wa koperative amaze amafaranga yanaye yatanzwe yagiye hehe urumva akakubwira ati nyamara mujye mubaza ariko mugire naho mugarukira yakoma mugire naho mugarukira umwe ariko ntabwo mfite uburenganzira bwo kubaza kuko ndi umunyamuryango w'iyi koperative
ariko se Manwe hari ibintu burya wiyishe ntaririrwa reka nkubwire gutyo koperative bifitiye inyungu umuntu uyirimo ubonye inyungu zawe zibangamiwe ndibwira yuko hari ubutabera hari ubucamanza uwe kuki watinya kubikora nubwo uwumva wabizira kubuzira inyungu zawe nutaziharanira ntinduzaziharanira mu mwanya wawe uzakomeza ube gutyo ngo abantu bararemereye kandi mu Rwanda twumva ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko none se wabikoze hanyuma ukareba ingaruka zabyo aho kugira ngo wiyicarire upfire muri roho mutagatifu nk'uko bayivuga
ndagira nkubwira ukuri abagerageje kubikora ubwo ari itegeko rivuga ngo urimo urarwanya gahunda za leta ntabwo icyo kintu uracyumva iyo ni imvune
koperative ikaba ari ihinduka leta
ndakubwira ukuri warwanyije gahunda za leta ni ikirego uregwa rwose kikaba cyanakumerera nabi ugafatwa kwa kabuga ukajyayo ugakubita ugafungirwa mu nzerere iyo gufashe uri umuntu w'umugabo washoye amafaranga ari hejuru ya miliyoni ho gato ugakubitwa ukajyana mu gikondo mu nzerere ese wagaruka avuga Tomo
ibyo bintu uko numva biremereye cyane
ndabikubwiraho ndagira ngo nkubwire buri rwego rwose uje tureke n'urwego rw'abamotari ndetse n'urw'abamotari buri rwego n'abakarani ari abakarani koperative zabo nta munyamuryango zifitiye akamaro ahubwo zifitiye akamaro ba bandi baziyobora perezida n'uwamuhaye ubwo bubasha hari umunyabubasha inyuma ye uriya perezida ntuze kugira ngo niwe hari undi inyuma ye kugira ngo koperative icyo koperative hari uwabimubwiye hari uwamubwiye ngo ibe koperative ikorere mu karere ka Nyanza ikorere mu murenge w'Ubundi imirenge buri murenge ifite koperative ugasanga rero ngo hari ikibazo nagira ngo niyo ugonzwa na rya tegeko rivuga ngo warwanyije gahunda za leta gahunda ya leta ni ugukorera mu mashyirahamwe abantu ni ukwishyira hamwe ariko kwa kwishyira hamwe ntacyo kumariye abaturage kubwira Thomas uyu munsi wano mvuga uti haranira uburenganzira bwawe ariko se Thomas mukuri ni mparanira bwa burenganzira abarundi nibo babivuga neza bakankubita intahe mu gahanga ngira ngo nzasubira igikondo nzahava nemeye nzahava nguye hari ibyo bavuga ngo ni ukugwa neza nk'ibere burya ibere ry'umukecuru ngo niryo rigenda rikaguko rikaba ryaguye neza rikagenda uko nyine aka gatatu rero Thomas urabona muri ibi bihe turimo ni ibihe by'ihinga ibihe umuntu wese aba akwiye gusohoka n'isuka akajya mu murima agakora rwose ni byiza
yego
ariko uyu munsi wa none iyo ugiye kureba aho gukorera uyu munsi rwose ntaho ni ntaho ni hafi ya ntaho n'ahahari rero hari abagiye bahikubira akahikubira nyamara kandi ubona uburenganzira afite bwakagombye kuba bungana n'ubwawe n'iyo ugerageje kubibaza ukabeshywa n'inzego z'ubuyobozi Thomas nigeze nawaguha urugero nkubwira uburyo ki nakoreraga mu gishanga kiri mu karere ka Ruhango nahingaga amatunda nahingaga amatunda buri cyumweru nabaga mfite umusaruro no kugira ngo ngere ku byo nagezeho ni umusaruro navanaga muri icyo gishanga ariko uyu munsi wa none kikuwe n'umuntu umwe w'umunyabubasha aragenda kugura cya gishanga ashyiramo koperative koperative ayita koperative si koperative ni baringa iri aho ngaho ni iy'umuntu umwe nimba koperative ye isi izina nikoje tugerageza tuyorore ni koperative nyine wajya kureba ugasanga abanyamuryango ni uwo nguwo ni uwo dewo abagize koperative ubuyobozi bwa koperative ni uwo muntu ukareba inyungu z'abantu benshi zahungabanye nyamara ntabwo uri bubibaze barakubwira urabeshywa n'ubuyobozi inshuro nyinshi rwose tuje kumva ibisubizo by'abayobozi ngo ntabwo twari tukizi tugiye kugerageza tugikurikirane nyamara imyaka ikaba imyaka gikurikiranwa kidakemuka ese Thomas ubwoko ni ukuri ni ubutabera
ndumva ibi byo bintu bikomeye cyane ku buryo
akandi ka kane nsoza
ariko yego kugahine rwose
ndimo ndihuta kuko nabonye iminota ari mikeya urabona urubyiruko rwo mu Rwanda rwose politiki y'amakoperative yari nziza twakagombye no kwishyira hamwe tukanajyana amabanki ariko ubusuma ubujura buri mu makoperative ubutumwa njyewe nifuza gutanga ndabutanga ku kigo cya RCA gikuriye amakoperative ibi bigo by'amakoperative amafederasiyo agiye ahagarariye amakoperative yaba y'abahinzi yaba y'abacuruzi yaba ni abanyabinyoma ni abantu babeshya ariko nkabishinja ikigo RCA gishinzwe kugenzura imikorere y'ayo makoperative harambiranye rwose ngira ngo umuyobozi wa RCA nibishoboka nibishoboka muzamudutungira imikoro mutubarize imikorere y'amakoperative ndetse uhereye mu gakinjiro uzahere mu gakinjiro ugane mu bamotari ugane muri koperative z'abahinzi murakoze
reka tuzagerageze kumushaka nawe urakoze cyane
mani barinde
nawe rwose kurinde muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Thank you.
Zimbabwe ni Bob Marley nyakwigendera Bob Marley iyi ndirimbo nimwe yabaye icyamamare cyane yakunzwe cyane mu ndirimbo za Bob Marley. Bob Marley yayiririmbiye Zimbabwe ubwo iki gihugu cyabonaga ubwigenge mu 1980 nuko kuva icyo gihe Zimbabwe ifite perezida umwe Robert Mugabe. Ibirimo bimubaho muri iyi minsi murabikurikira mu maradiyo mu binyamakuru bitandukanye. N'uyu munsi abaturage bagiye mu mihanda ari benshi cyane kuvuga ngo natange ubutegetsi amenye gusaza atanduranyije cyane. Kuri telefone dufite Bareke Bivugire. Bareke we?
Amahoro, n'amahoro Thomas Kamirindi.
N'amahoro, niko?
Yego.
Bareke Bivugire, Bivugire biki?
Bivugire bihari n'ibyo babona.
Eh, nuko. Muri byo rero bihari ni nk'ibihutangaza.
Ibyo nashaka gutangaza ni kuvuga ku cyerekeye ibiganiro bigiye kuba
by'abarundi.
Yego.
Yego.
Yembona umuhuza naho abo muri SNLD bavuga yuko batazovyitaba, bavuga yuko atabutumire bararonka, ariko rero nyamba bataburonse umuhuza wayageze nawe kuko atumiye uruhande rwa leta ntatumiye nabajya batavuga rumwe nabo. Yoba naho nyene ariko aratugira nka yambara gasuku bita ntiva amaraso cha ntiva amosozi.
Eh,
ukubera twebwe abanyagihugu nitwe tuhabonera kabisa nk'ubu ikiro cy'umuceri cyasubiye ku 2,500 ahandi ugasanga umutanzaniya ugo ku 2,700 kacho sanga twebwe abanyagihugu nitwe tuhaboneye kabisa twacumukuriye.
Eh,
kigira kabiri nacyo kuri bivyo kubamye bagira umunsi mukuru w'abagwanyi kabisa. Je nabonye umengana ibintu byerekana ukumengana umwiteguro w'intambara ugasanga aho ibiti baconze babisize iranga abandi bashize ku bishashi bwirabura agafata ibiti bakabikujya kw'inkoho nyene kabisa ugasanga biyambitse ibyatsi abandi ugasanga bambaye ibiti mu mutwe z'ibibabi ugasanga bubacubuza ahantu ubwo buri mu ishyamba ukibaza ati no ni ibintu bwoko ki mbere bamwe ku kabare kamwe ngaha gufi yanjye bahejeje kwagwanira buri igipolisi nicyo kiriko cyariko kirabanguranya mu mwanya bapfa inzoga bari babahaye ahubwo mvuze ati kabisa iyo nzoga babahaye nyamba yarimwo umuti kuko niba bahejeje kuyinywa bace batangura kugwana
bamaze kuborerwa.
Ego kabisa kindi nacyo nagira mvuge
ariko buretse gatoya abo bantu bishyuye ariko amafaranga yo y'izo nzoga bayatanze
bari barihiwe nabajya ari abakuru babo kuko abo bagwanye zarimbo nakora ubwabo kabisa. Ego
ntawakomeretse?
Abako wakomeretse je nabonye umwe abandi nabo byari ipfufuye. Ego kabisa.
Ariko abanyagihugu muratekanye nta kibazo abapolisi babarindiye umutekano?
Abanyagihugu nta na kimwe kabisa nta ngorane babaye.
Icyo nicyo gikuru. Wari ugiye kuvuga ka kabiri rero. Aha.
Je nako mvuga ku byerekeye ni gasentare yirahe kabisa kuko kwikura muri sentare yirahe sico gisubizo cy'u Burundi kuko hajya icaye bica byerekana ko leta ifise yo bifise ukunge nivuga ati kombore aba bantu biwanje cyangwa abari muri leta nyene boba barakoze ibyaha yuko yo biri kirashaka kubakingira kuko ya nta kindi yerekana yataba yerekana ibyo ariko uvuga ati reka tureka aba bahinga baze cyangwa SPE ishike ngaha mu Burundi tohoze yaba ibyaha byakozwe n'abatavuga rumwe na leta bahanwe yaba ari byakozwe n'abari muri leta bahanwe ku mpande zose n'andi ho umwe ari karakingira uwundi akakingira wiwe tubona yuko atakuri kuzohava kuboneka mu Burundi kukubera baze baba ari umwe wese apfukira kuziwiye uwundi apfukira kuziwiwe. Kabisa nkavuga ati leta yaba ari yindi yovuga ati kabisa nibaze batohoza amabace bahongera baje gutohoza muri bajya baba barahunze yaba arabashatse gukubita kuri deta yaba ari bajya bo muri SNLD bose gatohoza ikamenya ukuri aho guhagaze. Ibyo rero kabisa icyo nicyo nashaka gutangaza.
Yego.
Ahandi naho nkagenda ndabashimira ukuntu kabisa muhora muduha umurongo cyane cyane uwo murongo wa WhatsApp benshi barawurondera ko kabisa iyo muwushize wo ku radio muri ko mukawugura kabisa abantu birabaryohera benshi kabisa ko baca bituma babarondera ningo gahama nkabipuriza umunsi mukuru mwese ngo kujya muri kwa gatandatu kabisa imana ibane na hamwe
yego nawe mubane urakoze cyane
yego
bareke bivugire rwose ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na Protase Prote amakuru amakuru
nukuri turashima ngabwe ushatsandiye
ehe
cyitwa nabago sikita n'ikereke kirazo cyo Burundi
isanzwe
sinda penga mu Burundi cyo bangwa n'undi n'ambara cyindi mu bintu cy'ama business mukabo numvise n'icyo kintu cyenda vuye ndabibona ngo umunsi mukuru w'abagwanyi ukuvuga yuko bigira intsinzi yuko bagwanye neza nuko yuko bigira intsinzi
oya nta urwanda neza ubaho
kugwana no kuvuga ngo nibyo ibyo bigusubiza kutibuka ibintu byinshi uwo munsi mukuru wakwiye kuhukura iki ni cyambere cyo kibaho
aha
ahubwo tukibuka aho tugeze ntamba twavuyemo tugashimira Imana kubona aho twatugeze tutake mu ntambara barundi
niko dusubiye inyuma gatoya aho ngaho muri Zambia uri urahaha ukaronka
ashimona raye ndaye ndabukiye bwo gusaniko muri igihe cya Zambia turahura n'ibibazo by'ukuntu migrasiyo kubera igihe by'abiza bayikugongera kugongera amezi atatu amezi atatu yamaze guhera pasiporo yawe itayigaranti hanyuma urashobora gufata ugafungwa ugahura n'ibibazo byinshi noguma wirukana migrasiyo igihe bagufasha ugatanga amahera amabisinesi urumva yaguma yagenda kwa nyine mwirukana migrasiyo
ubungubu biri kubera muri Zimbabwe ko atari kure cyane ya Zambia muri kubikurikira gute
acha byo muri Zimbabwe turabyumva neza cyane nacyo nyine bakigarutse ko buke nyuma ngaha muri Afrika turakwiye kuba turi ke bwa bakuru b'ibihugu bakaraba bakaza baratanga imihoho nka mugabe Jim Robert mugabe arakuzi na imihoho natanga imihoho aho abakiri bato babona imbere igihugu nyine kiko kiyagenda bafite ibyimbire bigishushe mu mutwe ibyo nyine bo kwari igihugu batware nabo none ngo uwo mutama agomba gukira igihugu aracyafite ibyimbire cyangwa terere tajya barongoye basangiye intwaro twaracyafite ibyimbire byo gutangwa teze imbere igihugu ibyaha nibyo ngaha muri Afrika bakuru b'ibihugu ubu bagombye kuba nk'abihebe nk'abazungu umenga utabakujya k'umuheto ntibagomba kumva ko ibyo bintu muri Afurika barakwiye kuza baranyine bo bihindura igihugu cya Afurika birema cyane kimeze neza mugabo bafashe ingendo n'iy'abazungu bifata urusasu kugira byo gihugu kandi ikintu kiwe cyaragenze
hanyuma harakandi wari ugiye kuvuga rero
akandi nabo bashikirije naho twerekeye nyine igihugu cyacu n'ibintu byerekeye ibintu by'imbonera kure ubu ndovuga prima byari bigeze kure cyane nk'uko tuzimba mu gihugu nari kwa azara cyangwa ije bintu byo kwiyemera ikubise umuntu ugiye imbere hari ikintu iyo baza baratoye agiye imbere umutwaye imbere n'aba yagusindiye ndavuga ngo ngo acyojeje intwaro ngo nicyo gituma cyatumye njya mukubita ibyo bintu bakwiye kuza barabiraba na sentare mukumviriza umuntu akamwumviriza neza ariko umuntu asindira umuntu agaca yitwaza ikintu ngo reka mbeshike imbere kubera tutse intwaro noneho ndoro ngene yofatwa neza kandi bahita babikorera ko yo kumega intwaro ntitukwa
Nibwo
bayaje n'ibyo byatutswe n'ikora tutsinwaro n'indi. So nyine baba bahaye batukana. So nyine baba baburana. Barafite kumviriza neza niwe tukubitugaho ukonone ubuzima ngo watutsinwaro n'indi yabyumvishwa rwo nyine mama mushwara. Ije bintu barafite kubikora kandi ndagomba ngaruke ko je mu bitanzwe kugira nje muri iki gihugu. Hafi yeti ndi umushomeri ndabyita ngo kono ndabona ndi umushomeri ko ndaratsi. Cyane uko narije amashuri sindaronka kazi. Nje maze guheza amashuri imyaka itatu yaje ngo manangure uwine. Barafashe ibintu bya formation pedagogique barabikura muri icyo gihugu cyacu ngo bamaze kubikura bafata ngo bamwe ngo bajye muri kaminuza ngo adashoboye kaminuza ngo ngerageze ngo bajye mu mapide mbega abarundi bazi ahantu tugeze twese turafite uburyo bwo gufata kuri kaminuza formation pedagogique yarafasha abana kenshi mu gihe ajye muri formation pedagogique ararindira igihe cyose 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 akadusumara nka bagata nubwo bafata ta formation pedagogique bigeze rero nka bigenda gutya igitangaje ni uko baguma barondera ku sedisiyo retre modele ne scientifique nyama sedisiyo sabe kuzogira formation pedagogique anta yuko tagiye kuri kaminuza
niko
bayikuye abo bana batazaba batoye kaminuza bazoza bose bazokira amapizi ya kaminuza cyo kintu barakwiye kurara nyine bo kiga kuko abana naho bahe biga ni kwiga gusoma no kwandika je niko ndabibona umaze kugira mwaka w'icumi na gatatu ukabona na kimwe wo kwimarira wapfumugera mu bice ndumanye gusoma no kwandika ubutumwa bwawe burashobora kuburondera atabanje kwirigura tumwanya wawe mugira mu bice na gatatu mu cumi na kane
ye prote ndagushimiye
yego namwe muragize ne twakira abashinzwe kuvuga Amerika ko namwaje hayo murongo umuntu agashinzwe kuri ku mutima ni byinshi twa dufite ku mutima ngo twabuye kubishikira
tuzajya tugerageza kubaha ijambo uko dushoboye kose mu bishikirizo urakoze pe
Imana ibahezaje
yego nawe
Okay.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga kuwa gatandatu mutange amakuru mutange ibitekerezo ibyiyumviro mu bisangire n'abandi kuri telefone dufite Noah Noah
Karame
Nawe wagiye muri bwa bwato se
Aha mbore mwo buke buke
Wajanye mu n'utunyamaswa tungahe
Aha utunyamaswa twarashize
Yego.
Mbese bite kuri rya Amerika.
Ku ijwi rya Amerika turaho turakomeye. Nuko rero. Amakuru yawe.
Ndagusuza cyane ko ndagukunda tuvase kamiri.
Ndagushimiye pe.
Narakwandikiye ku ijwi rya Amerika gusashye muri ya gahunda y'umuziki ariko nategereje ko sahamamagara ntago hamamagaye.
Nawe ndagushyira ku mutima hanyuma ubutaha tuzaguhamagare.
Ndashima cyane.
Yee.
Mwakwendi hano i Kigali mu Rwanda.
Uti?
Ndi Kigali.
Yego.
Ami gitekerezo cyanjye nagira ngo uhe ikibazo cyanjye nicyo iyahe.
Mhm.
Iki nagira mbwira he urebye mu Burundi ntabwo bwagakomye kwikuramo hariya. Uko urebye ntabwo ubutabera bwo mu Burundi bwihagije uko ngiye nkurikije uko navutse uko ubutabera nabusanze na n'ubu niko bikiri kuko biragoye kugira ngo wewe uri umuturage wo hasi ube wajya nko kwitwarira mu staniri kandi uri hejuru yawe cyangwa undi muntu wari ukurusha amafaranga biragoye kugira ngo ube wamureka kuko ikindi kuko biragoye kugira mu Burundi uzajye kuwe umuntu kwanza ukuruta
Ese Noa uri mu Rundi ari kuri mu Rwanda? Ukora iki mu Rwanda se?
Mu Rwanda? Nizi bintu bya hotelere nkunda gukora mu hoteli ubu ngubu ntabwo nakoze na ndi off.
Ubona gashara kagutunze neza?
Ukuri nta kibazo ewana ndajyama ntasinzira kandi icyo nkeneye cyose ntakibona.
Na ubundi erega Burundi kuva muri iriya sentare n'uburenganzira bwabo iriya sentare ni ishyirahamwe burya urijyamo ukarivamo uko ushaka n'uburenganzira bwabo
gusa ariko ntago mbishyigikiye kuko urebye ntago ubyo ubucyamanza bwacu abaturage bw'ibwacu ntago tubwizere uko ugiye kurega byibuze uteganya ikintu runaka uba ugiye kwica ugiye gutanga kuko uba ugiye kurega ntabwo umwizi ko ibyo ubwira cyangwa uko ubona ibintu biri bugenda nta kariko bigenda ikindi kibazo ku ngoma iriya ngingo umukuru w'igihugu yafashe yo guca ingoma mu bukwe ntabwo cya kibazo twe twacyakiriye neza kuko hano ingoma ni wo mwihariko wacu ni w'abarundi cyangwa abantu abaturanyi benshi niho icyo kintu batuziho urebye ubu ngubu muri entertainment umuziki twariyibuze hariya mu mupira w'amaguru twariyibuze reka no mu bindi bikorwa bitandukanye twariyibuze ariko ingoma nicyo kintu twari dusigaranye kubera umuntu yavuze ingoma cyangwa yanyura ahantu barimo kuvuza ingoma yakuva umuntu uri kuvuza ingoma akavuga ati ubu ibyo ari byo byose ni umurundi uri hano cyangwa nta barundi baje kuvugiriza ingoma hano yanjye mbere umukuru w'igihugu yafashe ni ukuri ntabwo byadushimishije kuko ubu ngubu bisa n'aho abarundi tuzimoreshe kuko ubu turibuze kuko ubu ngubu urebye ku mashuri ni icyo kintu twakoreshaga ahantu hari hose no mu nkambi ni icyo kintu twakoresha tukavuga tukishima ariko kuba twakumva kiriya kintu intege zacyo bicika kuko tuvuga ati ubu ngubu turagiye gusura nk'abantu bari i Kampala ikintu twabashyiriza ni ingoma
Noa ndagushimiye ubwo ngubwo ahubwo nimba icyemezo kitarabashimishije umukuru w'igihugu n'umuntu ubu bakorera mwagenda mumwandikira mukabimubwira hanyuma ndibwira ko nawe afite uburyo yabasubiza urakoze cyane
akandi kabazo kangira ari gatoya
kagufi cyane ariko
nu nasigaye mbona mu Burundi sigaye kibangamira urubyiruko bahashyizeho ngo kuba umuntu ashatse gushaka umugore ngo yabanze akajya kumwandikisha muri komini, ariko uko ababitangaje ko bazipfutse siko bimeze, kuko umuntu asigasha ku mwana w'imyaka 15 kubera irangamuntu umuntu yiyongera imyaka akajya muri komine bakamwandika, yamara kumushyira mu rugo agahita afata akigira nko mu gisagara, ubwo ugasanga uburenganzira bw'umwana cyangwa bw'umukobwa urimo kugenda rusubira hasi bitewe n'iyo ngingo bafashe cyangwa bakurikirana umuntu barebe ese uyu muntu uje kwiyandikisha hano muri komine imyaka dusanze kuri irangamuntu niwe arayuzuye cyane ntabyuzuye. Ni ukuri iki kibazo kirabangamiye kuba abakobwa buri mu Burundi cyane, kuko abantu basiga bashaka bakiri bato, kandi ubwo ngubwo iterambere riradindira y'igihugu.
Yee, amategeko azabahana bihorere. Urakoze cyane.
Nawe urakoze, ariko uzasurize buje na Mukamusi, ndamukunda.
Yee, ndamukubwirira rwose.
Kapita Mukamusoni ko yabuze asigaye yaragiye.
Ubu yagiye mu bindi, ntabwo agikorera Ijwi rya Amerika.
Sawa, urakoze neza cyane.
Yee, urakoze nawe.
Sawa.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda, turi kumwe kandi na Yosefu. Yosefu we? Joseph, rekada, telefone ye sinzi ukuntu byagenze. Noneho duhamagare Tade tumuha akajambo kagufi. Ya Tade we?
Yego.
Urakomeye?
Naho.
Yewe, ndabona rwose usigaranye umunota umwe gusa. Ngaho.
Aha. Nari mfise akabazo. Kuko narakurikiranye ibyo ngibyo, ariko baragiye amadekarasiyo ya CPI, bamagana CPI. Natekereza yuko na minisitiri w'ubutabera yatangaye cyane kumva arimo aradekara ko bazagwanya CPI nk'uko Ntare Rugamba yagwanyije abakoloni. Yibaza kuki nk'ibyo yabivuga, kandi ye ageze kuzuruza abantu, kumviriza abantu, akabashyira bose ku mungano umwe. Ibaza ko yatandukiriye rwose abajeje kubidekarara ibyo bintu. Ibaza ko
yego
ko bamenya guhumuriza abanyagihugu neza na minisitiri w'ubutabera akamenya iyindi diplomasi bagenda bakoresha. Ariko
ye Tade, ndagushimiye agaheka tubanye kagufiya, umbabarire, tuzasubira. Ijwi rya Amerika. Yego Tade, Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye pe. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika. Turasubira mu kanya saa 12 mu makuru, mube mwumva ku karirimbo Africa Unite, Africa niyishyire hamwe, ni Bob Marley. Murakarama. How good and how pleasant it is.